Muka chas.
Hoi. Nirina story.
Serious.
Story muka chas.
Asana kipa.
Shiniki. Iye very bad.
Yeah.
Wana bulubale.
Mr. Goodbye.
Team hasona chipale. Bakangwani ama blone.
Yeah.
Hala you are welcome. Cool story muka chasu party 3. Bezona nga tushimi tunape
Pela.
Batabwana lelo tikaliko. Mulungu watisunga chewele setingo die
Diela.
Aze mwine fili mungu angwangwa. Nidabgo bani wele lela inepenange
Ngena
bahola musasa mwema ningi. Yapa you gotta hustle. Economy ya pe
ya pena.
Ok that aside nilikona nkaniina. Hukumukira kudala nezoina. Chimwela paliponzo seka seka ngaina. Fresh popo kana sisi na dying. Ninzi wa magelo, everybody knows monga mbuno. Diponeze kao yo, monga ni kauno. Istrea peni na gona pona tuambiri tulo. Kambiri nezo chezela mumabaku mazulo. As usual hunting. Thirsty nigga sita pone na muwaitini. Na mene njavu wapa side, aloka bigi. Baya karibo fika, timu wapo mabigi. Round after round, story party story, chichiringi la mulaunji. Moba wambo paka mumutu palas. Nazipeza ni vina na chigelo chili na tattoo. Pachubelo pa kwendo sexy. Thiki thiki heavy heavy baby. That was in Neslong's voice. Manjamvela mumutu yenezo mvela voice. Achi close achi gwiririle. Yeloka small voice achi achi lekelele. Me I don't know what to do. Nilimo dizzy. Futi kugona kawilo. Binzi. Umaziba che influence ya whiskey,
hey.
I decided to take the risky. No zipo mpatikale loche. After all ni vilaifu che. So ndemwe ni natengela chakelo kuklabu. Sharp sharp no booking akayango kakapu. No wala ila na banzanga nange na chepa boa. Kale wangu nafika boba na zipova. In no time tayambo katana katana. Umaziba che malavu ya usatana satana. Dabwa che vonze ni chita saka na saka. Na mbula panti numbela kwa nunga fishi na tunyama. Ni abwanji. Olo ni yopa ya paya iliko crafty. Ushe wama diaso dabo pa drafty. It's Buki XA Yosati.
Exclusive from Afrofy.
Anyway, nakolewa nakolewa. Story nzaka siriza che next day.
Akapondo mumagogo. Genius manager. Mwana mulubale.
Muka chas.
Team hasona chipale. Your boy Clutch.
Hasona chipale.
Story muka chas.